Yeah. Rest in peace, Paul Loops.
Paul Loops. Paul Loops.
You feel kama Pablo Escobar even down in Bogota, Colombia.
Colombia.
Juu Gustavo.
Gustavo.
Kama natokea Bogota ama El Salvador, ni Rabaka kwa sota na haso na Sakado. Nite Gustavo, nipe kushkado, tunasakwa na ma 5 or survivor na suffer more. Underground king mzee wa njia za panya, sioni slay queen wako nipikia lasanya. Jali muda waiter lete hizo bia na nyama, usikonde kusu malipo nta clear menyana. Na terminate terms terminator, kijichanganya terms man a raper. No friends kwenye papers, na wake a fence no neighbors. A 10 small haters, speaking nonsense you can't fade us. Do me a favor, jikate kivyako, kama JCVD wa gomsi wape kichapo. Hali tete, mbora tu jipange kinabo, jichange kinabo. Mango nimewafanya msande kitambo. You tryna be true to yourself. Kama we una utu basi prove through your wealth. No Vaseline boy, no diddy nigga. Napasua tu miamba cause I'm digging deeper. Mama sita, sexy mama. Kill yourself, several you killer. Jeffrey Dahmer, El Chapombe. Waulize wa Mexicana. Rockefeller, Rockefeller with no flexi drama. Mtakopi na kupesti sana. Mkirudi mtani mtanikuta na Blesky Rasta. Kama kubaniwa basi nisha face disaster. Haina kulaumiwa kulaumiwa case ni after. Kumbe stress ni afya kaka, usiogope madeni. Ja bless me hustler, japo niokote la teni. Ninywe Pepsi, Fanta, ghetto njipoze na fenda like solitude. Kitu inafanya nkose wageni. Kamna bwaga wageni na kama wanga wangeni. Hewani na chana anga izo ngwamba famba vaeni. Anakujua nani wewe mwamba wa bonyoko. Wa supplier kama Pablo da Tamba ndani ya Bogota.
You got me crazy. You're my addiction. Keep to amazing. Feels like a fiction. Nakwaza daily. Kwangu no restriction. So just don't play me. Tapoteza vision. Bogota, Bogota.
Yeah, yeah, yeah.
Zingwa kutoka Bogota.
What? What?
Bogota, Bogota.
Yeah,
Zingwa
yeah.
Kutoka Bogota.
Okay.
Bogota, Bogota.
Yeah, yeah, yeah.
Kutoka Bogota.
Let's go.
Bogota, Bogota.
Yeah, yeah, yeah.
Kutoka Bogota. Colombia.
Hello? Yeah, it's Pablo Escobar here speaking. Am I speaking to El Chapo? Yeah, mpatie sim El Mayo Ismail Zambada. Mwambie na mtuma hapo Gustavo anakuja kuchukua mzigo Bogota. Kitu flani na addiction kama pesa hivi. Kama ngada hivi. Mashati ya shule ngano. Yo. Sim Bogota me. Bogota, Bogota. Bogota, Bogota. Kosota. Bogota, Bogota. Mirabanta ikuta Kosota.